Hingo kutatu kubaliwa sime salama samoga achibati sadisi zanga bainza tuko kutukizake gugungo kawesi nga government ya lemelero kuteka munkola kila kilicha president Museveni choko ongezo mustara guwabu mbali gaigwa nge mwakugwebien simbio guja kuna vita eredua mchuandike chivine chitababa semesta banichi Uganda Professional Humanities Teachers Union chachuandiki the minister of nanzi wakua koziba government nga chita mchuandiko chine chivine chino chidazo vanya mivolo minister even simbio butateka nsimbi zonezu kwa ongezo mustara guwabu mumbali dai gwangi mwaka gwezi nsimbi obuja HR mububage kata chibina chino chijukiza government hindi msusin kano jevali mne president Museveni nina kusema mweza sato mwezo guo mkago mwako gwede kumustate house ntebe Museveni ya suvi zanti umusala guaba sumesa bano gugenda kuongeze bo kutandika no mwaka gwezi nsimbi obuja gaba kutandika no kubo ngeze bitundu avini mbitano kubulichikumi oro ni mumu yake jidako bo ngeze we mpola mpola ngano wecho waga matishingecha kanyisi wako ne president Museveni tejite kwa mkola bete futefo kuteka wansi vikola.